Iceberg, Kido Master on this one. Trouble, I buy you my time. No more mambo jambo, I chew you like gum. I'm tryna get focused, looking that butt. I'm tryna get focused, I'ma break ice. Kata kiddo, oh my, go low slow-mo. Babu kiddo, kaile wa mchizi kimono. Jambani yembe dodo. Elevate types of ego.
What the man is looking for, I just found you. What the bad girl looking for, I got it for you. What the man is looking for, I just found you. What the bad girl looking for, I got it for you. Nisha that can I come on away. I will spend with you my nights and days. Baby mama taka nikole, nacho taka niongeze. Nisha data na koma na we. I will spend with you my nights and days. Baby mama taka nikole, navyo taka niongeze. Watu taka kuna mapenzi ya we na mi. Wano taka hasa mokwa wewe na mi.
Marda.
Wasiotaka kuna mapenzi ya we na mi.
Marda, marda.
Wanotaka hasama kwa wewe na mi.
Marda, marda.
Hata nikizama club, marida tom. Napenda shika kiuno chako hai hai hai. Wako tabani nimesha fika hai hai. Tena zozo wala kwako meme siko hai.
Zangu zote kwako nimefika. All over the world I found you in Africa. Girl come closer, mama zita. Niko your name again, Margarita. Itapita zangu zote kwako nimefika. All over the world I found you in Africa. Girl come closer, mama zita. Niko your name again, Margarita. Nisha data na koma na we. I will spend with you my nights and days. Baby mama taka nikole, na tutaka niongeze. Nisha data na koma na we. I will spend with you my nights and days. Baby mama taka nikole, na tutaka niongeze. Wasiotaka kuna mapenzi ya we na mi.
Marda, marda.
Wanotaka hasa mwakwa wewe na mi.
Marda.
Wasiotaka kuna mapenzi ya we na mi.
Marda, marda.
Wanotaka hasama kwa wewe na mi.
Marda, marda, marda.